Government okuita mukachika kalondola agalwadde agakambwe aka National Task Force on Epidemics egaddewo ensala ezaabula Uganda ne DR Congo. Omuteesiteesi omukulu wa Ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeeza nti gavumenti eragidde nti omuntu yenna ava mu DR Congo okujja mu Uganda oba ayise ku ttaka oba ajjidde mu nnyonyi ayina okugenda mu kweyawula okw'obuwaze okumala ennaku 20 mu lumu okakasa nti taze na kimbe ki Ebola. Atwine ategeeza nti gavumenti yaako neekwataganye n'eya DR Congo okugiyamba okuzuula mangu abalwadde kw'ossa okunnyikiza obujjanjabi. Atwine abadde awayamu ne bannamawulire ku ssengejjero lya mawulire ga gavumenti mu Kampala ategeeza nti bannayuganda bava e Congo nabo baakusookeranga mu bwawula okumala nnaku 20 mu lumu. Atwine era ategeeza ng'amasomero bwe galina okulondola abayizi abasomera kuno nga bava e Busukansalo mu Congo kakasa nti tebajja kuno na Ebola.
Abaana bonna abavudde mu DRC babere nga bapima temperature yaabwe buli lunaku okumala ennaku 20 mu lumu. Wiiki season esatu bwabeerawo omwana afunye omusujja, twagala abamasomero bakolagane n'aba district kubanga twagala aba district abo banoonye eddwaliro erimu lye banadesignatinga okulaba nti abaana abo gye babateeka, ne tujja ne babajjako omusaayi ne tubakebera, bwe tusanga nga bali bulungi nga baddayo nga basoma.